katendi omu kubaka fugi waba fuza banji Abalungi naba bibwe mbamenya wa makesa Katene bisebi wa obuli mfuga teri jonimba Kwa kubafa tuwera vila nyo ya tukoze vili mwefujo Anjo mtu wa wano ya kenda na ya kare simbi Ye msingira nubula mumbu mwaba futa singa Chechi waka naba fuzi waka litima wakule vifu Olaba nekwe bajeko nga susa bala ya mada Na inga tulitusawa Unzire mubanange Ilwa jite mwanukula Zebulirwe bivungisibwa mu ngampuliro okunyola okungi Mwembulu ekimbuza buza nnyonsa nyokosanga nkaba Ate oluba okusangula amaziga n'entakula obwongo Nga nkiraba batuteeseza b'emupi muyina ebbanja Yery'okukusa by'oteesa mu lukiiko n'otobizza bufe Banno ne twemulugunya nga tufaayo oli eri otudde Ne bw'eba ensonga etunyiga ng'eyina kye yandiyambye mufe Netulwa tubudabuda jja tulage lwaki ntufu Kyembamba n'ekirowooza ate nange ne nkikweka gy'oli Kuba nawooza kimu atasomako tansunza atyo Naye nga tuli tusawa munzire mu bannange lwaki temwanukula Songa y'obwavu wano okutwogeza ebinene bingi Bwe nkisiba kubakisa obutafaayo olwaki ogaana Kw'oteeka n'olulimi lw'eggwanga olweremye mu bimbi Lwaki bimenya gavumenti ng'ababaka muyina obudde Nze kyenvudde nevaamu nga nnumirirwa nnyaffe Uganda Ensonga ezo nzikooneko nzijanjaba bazibya amaaso Obwavu luluma atudde nze mbabuulira aludde mu byawano Ne ku miteesa byaliwo ng'atakola ofunawo ensimbi ewaffe ku kyalo gye nzaalwa nalabangako omutongole nga gwe mpulira ayogerwako myaka giri abayina ensimbi lwali olwo ne yevaamu mu mwaka gw'enkaaga mu esatu n'akaliza ekittavve kasobole okugulayo eggaali yalimbya kika kyalaale ng'etemaagana okukira zaabu n'akuba n'engoma ekunga batuyita embuga ezirimu oluzzi Abantu n'atukunganya bakulu n'abato omwe twali N'alutuviira ku ntono ng'omugole ali wali alola Kale siringi zaali bina kyokka netukankana mu kwebaza N'akaluulu netukubamu ng'omwami avugamu awati Ne nkuwulirira obwama omusajja bw'avudde ensimbi Kaabalala nti ez'omusolo bakweyajja ezigula eggaali Kale ebyo byali byaddi mw'ababejjereza obwavu Buli mukisa gwe nnyimbidde sokolamu ebigasa abantu bo Kitwogezezza ebintu bingi Naye nnoonyeza kirugasa ennyo mu byonna ndabayo ziro Nze ndaba kirina bbali nnyo ku bintu ebiruma eggwanga Kivudde nfuba okunoogayo omwetango mpeeka abange Wano okuva ddanadda nga beera n'ensimbi emwami Era ng'onoopakasaayo soko oyiga ebisaba amazzi Abange mwasuze mutya nina kye nsaba mu nnyambe N'okwebaza nga ky'ofunye ekigatte kw'ota ojja kufa njala Nanga te bwendaga ebugisu nga nnoonyereza okuwona obwavu Ebyo byensooka okulwanako nyanguyirwa na mpotuzi era tubebaza nnyo abantu abakoze eggwanga abawanga nkuba ne musenga mu bitundu etebali buzaale abaganda bafuye nnyo era mpaawo gy'otabasanga buli katundu kolituukamu bangi nnyo n'abamu baami ate nga n'okukuuma ebyobuwangwa obw'enjawulo kirungi tuyina bye tuyigamu bingi nnyo ebigaso ewaffe naye oliraabika otya ng'otendeka abaana ekaawo ekirimirimi ekitalinako ekiva abayina ezaffe kyenva nnuŋŋamya abakiise nga mwagala okukuza eggwanga nti n'olulimi lwandisokoddwa muzaawa n'ezirina empangi abateesa kyeŋŋamba kikino fe twakulondeeyo tukwesiga gavumenti ekweyambise okugigattanga ku ffe beefuga ebizibu ebiruma abantu bo tusanyuka nnyo obyatula kusinga lwoddeeyo mu kwebaka ne tulumwa n'ebiseera ebyatufa kuyisanga amaaso mu boolaba n'okunvuma obusirumba nseka ng'akalulu akanga tasoma kuwava n'ojja ng'oze envula bwe muteesa ebiteeso eby'enjawulo lwaki tojja n'oluŋŋamya n'okuba n'enkiiko endalike buli omu n'akuwa endowooza ye njagala ate wano okwebaza aba bakubyeko obutatwewala naye bookiikirira bakwesige tojja kulemwa maaso bbaggula batuuze kyembazimba kikino kwe kunyiikira okukola okwekuza kutuula ku mbalaza mu lwali eyo nsibuko y'obwavu bw'ensibu n'okuleranga emikono mu kyewale etamiira erisusa ekendeeza otulo otw'okumakya tulungi naye okupulaaninga nga teweebuuza okugaya emirimu nga weekaanya kosa obunaku bw'emikono n'omwoyo ensibuko y'obwavu bw'ensibo ensibuko y'obwavu bannange ensibuko y'obwavu bw'ensibo ensibuko y'obwavu bannange ensibuko y'obwavu bw'ensibo eyo y'ensibuko y'obwavu bw'ensibo eyo y'ensibuko y'obwavu bw'ensibo eyo y'ensibuko y'obwavu bannange munnange tonga yankubuulidde ensibuko y'obwavu bannange